ningekuwa taxi driver, ningekupa lifti kila mara, ningekuwa shamba boy, ningekuchunia sukuma wiki, ningekuwa telephone operator, bamba 50 ningekusambazia, ningekuwa dereva city hopper, hata kileleshwa tungetembea. I am a simple man, I dream about loving you and you in return. And my simple mind is filled with thoughts of you. You will be mine someday.
Ningekuwa karani, ningekuwa andikia barua ya mapenzi, ningekuwa wakili, ningewashtaki adui wako wote, ningekuwa mhadimu, ningekuhudumia bila kuchoka, ningekuwa mwalimu, ningekufunza jinsi kunipenda. I am a simple girl, I dream about loving you.
Shiki na mashaka ya mapenzi,
ningekuwa mpishi,
uwezi lala njaa hata siku moja,
ningekuwa mtangazaji, ningetangaza kote kuwa na kupenda.
Ningekuwa askari, ningekulinda bila kusinzia.